Me va y felicita. Je te mueve jusqu'à mi nojo.
Luego, ¿dónde?
Niko na puna pato mawenge. Kinigusa na kuwa kabwege. Mkali umenikata kiwembe. Ahua. Kwengine kwa nani niende. Sisi chosha nilisha usembe. So ni amini baby. Acha wao darao. Eti siku nta kusahao. Nia yao niteme. Eti siku pende. We wangu wangala. Ume wapiga bao. Najisi sugar baby. Shida zako nizi bebe. You are numero uno.
Let you down, even when you're not around. I'll always keep it grounded, baby. Sweet melanin, my chocolate tea. Adrenaline, ever genuine. Right for me, they are irrelevant. I'm what to prove, I'm a champion. So get a little paper. Oh, and I mean, come on, man. Need the energy. Oh, need the energy.
Kupende, we wangu wangala. Umewapiga ba. Najisi sugar baby. Shida zako nizi bebe. You are numero uno. Fika Mungu wala tukudhani. Sichako watayari shakupenda mami. Mami, mami, mami.
Unani malizaga vyako vitu flani. Unani tosha wengine wakazi gani. Itamini nikuzidishie tamani. Tamani, yeah.